Uganda kakasiza abalwadde ba Ebola babiri abalala okuli abasawo mu Kampala era nga kakano mugatte omuwendo gw'abalwadde abakakasiddwa aguweze 7 mu ggwanga. Ministry y'ebyobulamu egamba nti okubeera bulindala okulondoola baba abasemberedde abalwadde wamu n'okujjanjabwa binywezeddwa nnyo ddala okulaba ng'ekirwadde kino kirinnyibwa ku nfeete. Okusinziira ku ministry y'ebyobulamu abalwadde abapya bano basawo bannayuganda okuva mu ddwaliro ly'obwannakyewa e Kampala. Bano bali mu kujjanjabwa mu kifo ekyeyawulidde eky'abalwadde ba Ebola eruddeyo. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa olunaku olwaleero, omukulu akulira obuweereza bw'ebyobulamu Professor Charles Olaro yagambye nti abalwadde bano baazuuliddwa okuyita mu kaweefube agenda mu maaso ow'okukuuma obwerinde. Ono era yagambye nti zi ttiimu ezirondoola baba basemberedde abalwadde ziri mu kukola ogwazi obutaweera era nga n'okunoonyereza ku nsibuko ekirwadde kino kugenda mu maaso.